Kwaye igama lakho soze silibaliwe, hero apegetho hope uThixo ukwamkele.